Yohane 10.
Kunena zoona, munthu wolowa mkholala nkhosa osadzera pakhomo, koma kuchita kukwelera pena, ameneyo ndi wakuba ndi wolanda. Koma munthu wolowera pakhomo ndiye mbusa wa nkhosazo. Iyeyo mlonda amamtsekulira. Nkhosa zimamva mawu ake ndipo amaziyitana mayina nkhosa zakezo nazitulutsa. Akazitulutsa nkhosa zake zonse, amazitsogolera. Izo kumamtsatira chifukwa zimadziwa mawu ake. Mlendo sizidzamtsatira ayi, zidzamthawa chifukwa sizidziwa mawu a alendo.
Yesu adawaphera fanisoli, koma iwo sadamvetse zimene ankawawuzazo. Tsono Yesu adatinso,
ndithu ndikunenetsa kuti ine ndine khoma la nkhosa. Ena onse amene adabwera ine ndisanafike ngakuba ndi wolanda, koma nkhosa sizinawamvere. Khomo ndine. Munthu akalowera pa ine adzapulumuka. Azidzalowa ndi kutuluka ndipo adzapeza chakudya. Wakuba amangodzera kuba, kupha ndi kuononga. Koma ine ndidabwera kuti nkhosazo zikhale ndi moyo, moyo wake wochuluka. Ine ndine busa wabwino. Mbusa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa zake. Koma wolembedwa ntchito chabe akaona mbulu uli nkudza, amazisiya nkhosazo iye nkuthawa. Amatelo popeza kuti si mbusa weniweni, ndipo nkhosa si zake ayi. Tsono mbulu uja umagwirapo zina, zina nkumwazikana. Wolembedwa ntchito uja amathawa chifukwa amangotsata malipiro chabe, ndipo salabadilako za nkhosazo. Mbusa wabwino ndine. Nkhosa zanga ndimazidziwa, ndipo izozo ineyo zimandidziwa. Monga momwe Atate amadziwira ine, nanenso nkuwadziwa Atatewo. Ndimatayirapo moyo wanga pa nkhosazo. Ndili nazo nkhosa zina zimene sizili za mkhola lino, zimene zonso ndiyenera kuzikusa. Zidzamva mawu anga, ndipo padzakhala gulu limodzi, mbusa wakenso mmodzi. Mchifukwa chake Atate amandikonda, popeza kuti ndikupereka moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe munthu wondilanda moyo wangawu, koma ndikuupereka ndekha. Ndili nazo mphamvu zowutaya moyo wanga, ndili nazonso mphamvu zowutenganso. Ulinda umenewu ndidawulandira kwa Atate anga.
Anthu adayambanso kututsana okhaokha chifukwa cha mawu amenewa. Ambiri mwa iwo ankati,
ali ndi mizimu yoyipa ndipo wapenga, bwanji mukumumveranso iyeyu?
Koma ena ankati,
mawu amenewa si a munthu wogwidwa ndi mizimu yoyipa.
Kodi mizimu yoyipa nkupenyetsa anthu akhungu?
Ku Yerusalemu kunali chikondwerero chokumbukira kuperekedwanso kwa nyumba ya Mulungu. Inali nyengo yosisira. Yesu ankangodziyendera mnyumba ya Mulungu, mkhonde lotchedwa khonde la Solomoni. Anthu adamzinga namufunsa kuti,
kodi udzaleka liti kutikayikitsa? Ngati ndiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, tiwuze momveka.
Yesu adati,
ndidakuwuzani kale, komabe simukhulupirira. Ntchito zimene ndimachita mdzina la Atate anga ndizo zimandichitira umboni. Koma inu simukhulupirira konse, chifukwa simuli a mgulu la nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimamva mawu anga. Ine ndimazidziwa, ndipo zimanditsatira. Ndimazipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wodzazilanda manja mwanga. Atate anga amene adandipatsa nkhosazo amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi.
Anthuwo adatolanso miyala kuti amlase. Yesu adawafunsa kuti,
ndakuonetsani ntchito zabwino zambiri zimene Atate adandichititsa. Nanga mwa ntchito zimenezi, ntchito imene mukuti mundiponyere miyala nditi?
Anthu aja adamuyankhanso kuti,
sitikufuna kukuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa kukunyoza Mulungu. Iwe amene uli munthu chabe ukudziyesa Mulungu.
Yesu adati,
kodi malamulo mwanu suja mudalembedwa kuti Mulungu adati ndinu milungu? Paja mawu a malembo ngoona mpaka muyaya, ndipo mwini wakeyo adawatcha milungu anthu aja iye ankalankhula nawowa. Inetu Atate adandipatula nandituma pansi pano. Tsono inuyo munganene bwanji kuti ndikunyoza Mulungu? Chifukwa ndati ndine mwana wa Mulungu? Ngati sindichita ntchito zimene Atate anga adandipatsa, musandikhulupirire. Koma ngati timazichitadi, khulupirirani ntchitozo, ngakhale simukhulupirira ine. Apo mudzadziwa mosapeneka konse kuti Atate amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa Atate.
Pamenepo anthu aja adafunanso kumugwira, koma iye adazemba. Yesu adabwereranso kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane ankabatizira anthu poyamba paja, ndipo adakhala komweko. Anthu ambiri adatsa kwa iye, nkumanena kuti,
Yohane sadachite chizindikiro choziziwitsa ayi, koma zonse zimene ankanena za munthuyu zinali zoonadi.
Motero anthu ambiri adakhulupirira Yesu kumeneko.